dole antiga lisondole mpilo lamazwe ngangingazi ukuthi mawudumile zweni kanti uhambo hambo hambo phupha lisondole antiga lisondole mpilo lamazwe ngangingazi ukuthi mawunemali zweni kanti hambi 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 phela ngithi lisondole antiga lisondole mpilo lamazwe ngiba ngingazi ukuthi mawudumile zweni kanti uhambo hambo hambo phupha wena ntumo lwamazwe umvikele wena ntumo lwamazwe umvikele ngingayitsheli bantu engangikhula nabo nje wento yamazwe umbheke wena ntumo lwamazwe umvikele wena ntumo lwamazwe umbheke ngingayitsheli bantu engangikhula nabo nje wento yamazwe umbheke wabutumo ngiyalisaba luyamngena umuntu ekhanda lakho omunye zakho wathe nalawa ekhula khona nga wento yamazwe umvikele wentumo ngiyalisaba uyamngena umuntu ekhanda lakho azakho wathe nabantu ababemsiza wento yamazwe umvikele nga wentumo ngiyanqena uyamngena umuntu ekhanda lakho azakho wathe nabantu aphila nabo nje wento yamazwe umbheke zinto zenze lisondole mpilo lamazwe ngiba ngingazi ukuthi mawudumile zweni kanti uhamba uhambo hambo phupha wabutumo laphela